exclusive from Z10.com.
African real bad is kill, kill. Deborah, chinchin de kabila kwatisha kukwada. Sonso mekeko chaja ni mflada. Fishin de kabila fionse wali kwada. Songa fueko isana filo apa. Ulikui, zonchaje. I need the strength, zonchaje. Game of power, son charge,
son charge, son charge.
I need the strength, son charge. Game of power, son charge, son charge. Game of power, son charge, son charge. Mewe wansendelo mutima isonja mbushe komulilo na ushima ha? Naguna pita mu mafia ulambwesha echo nkwitila walishiwe mbokwesa bali iwe datita paba na umbi na kufibusa niwe wayo lulumbi baka na isu locha jafensha monapo ulangafia ngatina yonshitala lapo elongole someka panono na uteka no mutima panono ganafika po na isu la na chajika ula soko la konisi na chajika chinshinde kabila kwa tisha kukwa Wada, sonso mekeko chaja ni mflada. Fishin de kabila fionse wali wada. Songa fueko isana filo apa. Ulikui, zonchaje. I need the strength, zonchaje. Mbi game of power, zonchaje.
Zonchaje, zonchaje.
I need the strength, zonchaje. Mbi game of power, zonchaje. Isa unchaje, make him a power. Isa unchaje, isa unchaje. Ga, da ulipo king in dawa downy. The timbe queen is on the fuller crowny. We trophy andi wachila na Grammy. Isa umpusu sheko na la chita drowny. Mumenshi ya masaka mikonde telenseko. Umbuste ni downy ya maka umbeko. Nzinga country ni wewe uteko. Ndefo ika good leadership unde tele useko. Funya fia dati umpange body. I'm a snail but in dem yanga soti. Noti fia songa offender mukoti. Songa fio mubili ngo wano shoti. Chinchinde kabila kwa tisha kukwada. Sonso mekeko chaja ni mflada. Fishinde kabila fionse wali kwada. Songa fueko isana filo apa. Ulikui zonchaje. I need the strength, zonchaje. Mbi game of power, zonchaje.
Zonchaje, zonchaje.
I need the strength, zonchaje. Mbi game of power, zonchaje. Isa unchaje. Mbi game of power, isa unchaje.
Remember where you got it from.
Z10.com.
African real bad is kill,
kill.
Deborah,
Deborah.
Boss AK,
AK.
Dope commander. Kopa la kabubu. Ha, ela 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 Wise 21.
One day by the baddest producer ever. It's a Run Out Sounds production.